kulankan oo ku saabsanaa dib u heshiisiin oo ay isugu yimaadeen guud ahaan odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha diga Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, ayaa lagu soo gabagabeeyey jawi isfahan iyo heshiis waara ah, taas oo ka dhigan in guud ahaan tabashooyinkii beesha ay ka tirsanaayeen ay ka wada heshiiyeen. Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool oo maalmahan shirkan ka socday ayaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka sheegeen in wixii tabasho oo dhexdooda ahaa la soo gabagabeeyey haddana ay wax walba dhammaadeen. Odayaasha oo kadib ur shirkoodaasi warbaahinta Laadle ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada ku nool gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur, in ay markaasi ka shaqeeyaan nabadda iyo weliba xasiloonida bulshada deegaanka si loo gaaro horumar waara.
Wali suubi hada ma dhaqantii la niska weeri oo sumaarnaan habladan dhaki oo dadka la hadli oo maarnaa la ka duaysi ya jarti lan indiri lan indiri kala ma lahayn ilaa waqtigaas suni li teegnaay sumaarnaa xaaladaani meel ku sugaay ilaa heerka geek u naatroogna lan war qabo nin ku weeray ni agaasi maayni abaa bulayaayti onoon kala abgal la taalim ka jarna geekan wali daayo hayne Soomaali meel bi roogda mas sagaali siya digli marafla mas maay mahatiri meel bi roogan ani hada ma oleen jarna ani hada ma dibsay ko ay dhaabtis ko ta walaalmada dhalyooda ii is ogaantii is dhalisooda ii wala habeera to lamlan oo isku hontay bas ko hontay in jarna malaagada ina marne dadka rooj u hayna geegan dirogo salaamo ay dirogu oo la saadaa hayan taas meelan ku baahan wali ma hadan jeed yaani haaji guuraw maad ka rabdo nur yalla ere lan la ka saw sidoo san iska taaluuji ana hata usan oo si aw fi aw antin se ka gorde gorda serni usun marne ilaahay ka arsi ajra lugu si wali badane horte dhawaana hadena lan ka saadena dang sidoo san dang da waata oni hada ma ku dang dang hadi wal biyan umad kale um iska dhina hata neen dang dang ene ma raad ku baaran sidii saata una gadan adii sidlan aw ka hata wal hal bad wal ma laawan adii sidil baan musafar hal baan badlan oo sidii sel hal bad ma doona to beer to na ma
guuro haaj guuro maad kar fdin arama oo khaas oo hada mu gudaaji e ya am fdin biryam gor goras aragne ka baad shaqalan ku daan ma hay ma haynay hada ma gudaaji odiyal gudaaji wal mu ku jiraan masgalan laakin odiyal ka wal yar ya may boota shishay jaran wala ina ajin kale isisaasan safareen kooyan eri liin weeri ku ajiimni an kooyni madduun an kooyni barnaamijku sunin sheegi kulli may boanti oni odiyarki etin orjuyalki halmeeti hadii orjuyalki halmaagi etin san maslahay tolki musgalan aragay odiyarki etin may boa maslaha wan eri ku ogolaani khair bana lisi kulli may boonun ku ajiimni may boa ogdiina ambaraga aitana antiyonayti odiyalki halam maslaha ween tolka bulshada nakale oo reed ku jartoon hadii roogda dalid dibin antiyonayti yoon may buu maslaha waan oo marka may buu walaay dibsho dibsho nagato may buu idi dibwado oo halameena saxaas fartilinka tii suuna falaana.
Kulamada noocan ayaa waxa looga gol leeyahay sidii loo soo gabagabeyn lahaa colaadaha ka jira deegaanada dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana wasaaradaha markaasi dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tan federaalkuba ay wadaan dadaallo ku aadan sidii markaasi loo gabagabeyn lahaa colaad beeleedyada ka jira deegaanada maamulkaas.